Bizze boy. Kuja kwako mpenzi dahiri, moyo wangu natulia. Namba moja sina namba mbili, japo shida vumilia. Sina gari na nyumba godoro, ula kwangu nakimbia. Kibandani ni giza totoro, kibatari kishazima. Ai, usiku miukesha kesha, nikicheza ngoma, wenzangu washafika. Oh, karibu kati tulicheze goma, makweli umeumbika. Navokata na bambika, jua wengi umewashinda. Uko kwangu leo na mwaga mate. Zunguka, 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 waone zunguka, 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 waone. To pepere, pepere mbwi, moyo wangu umeuroga. Unitekenye, tekenye ndi, ukiniacha niwe mzoga. Aka, toto pepere, pepere mbwi, moyo wangu umeuroga. Unitekenye, tekenye ndi, ukiniacha niwe mzoga. Ai, mtoto umeumbika, sura kama malaika. Nikikuona unanizika, mwende wakinyonga kiuno machine. Yako sura ndiyo visa, hata ngambo tutafika. Burudani namba moja, wanapenda figa na wewe unayo.
Zunguka, 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 waone zunguka, 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 waone.
Mina superstar, we mwangazo na shine. Wendo wangu number one, kwa wengine niende why. Kwa wengine taji die, kwako mami I don't lie. Unipe mapenzi mam, milele nitafurai. Hey, hey, hali yangu diragui, hata kwetu sitambui. Ila nakupenda bu, bu. Mini simba siyo chui, ninajua penzi nini. Mami takulinda tu, tu. Ay, zungusha, zungusha, zungusha hadi wapagawe. Anzisha, anzisha, anzisha nawadhi wasilalo. Napinda mgongo pedisha kifua ni kuchumdomoni.
Hey!
Unapinda mgongo pedisha kifua ni kuchumdomoni.